Maybe I'm too good to you. You take me so for granted. Open your eyes and see. You'll never find a better lover.
Original black man, kole wa Genesis. Na kama tu Genesis. Manyoka ndo bado my nemesis. So niko strapped, ka friends wanna benefit. Na hewa ndo remedy. Soto ndo enemy, mindo kusema ni rapa ma melody. Bazu na pewa ni koko na felony. I'm running this shit by, literally jogging my memory. Mr. Kinweke category. But kani master check we ebony. Kasi na uwezo mi basi ni nani ata ileta vile. Na ileta easy level ni heavenly. Yo negative energy kana yo mbali ujione. Capital City na meza wa shamba. Wanapotea. Mini kisha shika mikwanja. Na watorea. Ambigi na pita jibounza. Ana Romeo. Na zikisha shika ni blanda. But utazoea. 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 Ukuma gangster utembea na escorts. Prado tatu zimeshwa matasa. Izo mina shikwa juu ya dreadlocks. Na ufisadi ndo inahitaji effort. Kuna tension. Na corona imemaliza pension. Tukipula putuwe ni mateso. Babylon itakulwa na ghetto. Mini kwa job. Na ile tatu rovle inafaa kutoka. Unamaliza chuo ukingoja kusota. Ni wapi unajua degrees ina garanti kupata job. Ni maybe ka unajuana. So kwa matembe na marijuana utapata vijana. Na hivyo ndo kukozo Nairobi City na meza mapasta. Wanapotea. Mini kisha shika mikwanja. Na wachorea. Ambigi na fita jibounza. Na Ana Romeo. Na zikisha shika ni blanda. But utazoea wako za kisos.
Utazoea. Utazoea.
Nasoka kisos.
Utazoea.
Tuyachoka.
Utazoea.
Makoza kitos.
Utazoea.
Unikosa.
Utazoea.
Nasoka kisos.
Utazoea.
Tuyachoka.
Kwanga grown, siku skiu kiongea niko zone. Apo slingi na shine kama chrome. Na kwa scene na ingianga kidon, kidon. Siko late, train anza nikifika kwa gate. Na pull up na gari 28. Orders drunk pekendo ana relate. True stories exaggerate. Unashindwa kukata. Unashindwa kukata. Biti na banja, streets na tambua. Price inapanda. Na kwanga grown, number one do mali na belong. Kwapo June mesha vela ina pong. Kabla upafu shajua tu ni strong. Na ni strong, shaka form. Bank account ya cha kuanda perform. At the top kuna kuanga ku lonely. Ukwa loan, unombwa tu loan. Bada ya loan.
Bada ya loan.
I'll do anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything. I'll do anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything. I'll do anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything. I'll do anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything.
Welcome.